Ora cantiamo insieme.
Ba ba bo ba 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 bo ba ba bo ba ba bo.
E ora ascoltami ancora.
Ba ba bo ba 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 bo ba 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 bo ba ba bo.
Fantastico, ora canta di nuovo con me.
Ba ba bo ba bo ba ba bo bo ba 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 bo 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 ba 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 bo.